choki bali umenipa, you know why, yeah. Sina cha kukulipa, wangu you're the one, yeah. Unajua wapo saunipenda, lakini bado nanikinga. Upo nami kila napo kwenda, hata kama nisemu sizo penda. Wanatamani walaze macho, ama kabisa sione. Isiwe tena licho nacho, ila unangaza nione. Mbona watasubiri sana, God's making me shine like a star. Kila nachomomba ye ufanya. Wanatamani walaze macho, ama kabisa sione. Isiwe tena licho nacho, ila unangazoni.